département mo kanche région mo zender don endang ele dubinan enoga go bonandaji lawol kewd woni ko heba e mudum le commune on endani se jewama ingadan koto chapade jedde jego lati du kono himbe sappo e jerto woni ko maider mudum noga jene woni ko barmi ar kewd kono woni ko bonni e majjum dum waddi ko préfet mo département on enda mamman dantani o ndari lawol hawrde jam arne fugam batte alle be jewtere do majjum be ndara labi mbawdi ho jeddo dum don
selection de vite
doggino dungol gol wonno sabo bononda labi kambe rafi dowtanade talki ko labi min jami be warde windude inde mu en to meri hebude talki fedde mabbe ko awjobe kabu kabu wakati inde pinkitaki wadwa ande moy en goni ngala talki famedu toybe juy
ki ile du ilive
to makko kango lami de lady kanche abdul Kader Amadou Isaka hunde hana tawe neddo fu modum hewti yobe tare on endan
wonnaabude ci
ko wadi idum be doro yeso gambe ngala ibe jomne tare non bononda gadaado fu se ayarama to juju wita kena nimbe munya dum du watta ko be ngada talki mabbe misali tarkuru awjol ma assurance heba fay jango dum hoyana jom denne jomun se yamnama tare jolobi hemre fu nimbe no ngada hakkiloji
lawali kuara kamoni do inde wadobe kabu kabu o wi ba ko tawadu no wiibe doggina sanne doggudu mabbe du enal ko hey fu tawta kena habbinibe kay mon riwtibe yade
dum wonde ko gena
neddo fu mo jida no dogga fula mon riwuduno wala fu ko wonna wadda nimbe no nja taburada le wuro to gonda da wada kabu kabu don lamu no nangi jukke njoba ujunaji nayi e keme jetati na ujunaji jenayi e keme jego noy watta ko neddo yoppata motere mu gollal gon fuwala wujama yara kule bonde
kuke shay shay